kwako niwe ndo bingwa shapagawa. Kibonde wako mchezo ni unanifunga shachachawa. Unanipa furaha ya moyo, akweli wanifaa. Umenitoa jaka na moyo, mesho naishusha bara. Unanipa furaha ya moyo, akweli wanifaa. Umenitoa jaka na moyo, mesho naishusha bara. You're my number one, African beauty, my sunshine. Your stand up and look at me, I'm so deep to be in the leading love. You're my number one, African beauty, my sunshine. Your stand up and look at me, I'm so deep to be in the leading love. Kidege, yeah, koko kidege, yeah. Yeah, umenishika siwezi, naumia na mapenzi. Kwako kidege, kidege, yeah. Umenikamata, umenishikama, kwa kweli weni fire, fire. Wengine sitamas, you are the only one. Vile minona waya, waya. Kama joto langu ni pepe, ikiwa baridi nipoke. Maji ya uvugu vugu nipoze, oh, yeah. Kama joto langu ni pepe, ikiwa baridi nipoke. Maji ya uvugu vugu nipoze, oh, yeah. Unanikosha, unanibaga fura. Unanifikisha mapo sina kara. Unanifundisha nini wajua bala. Wanitoa pesha utaalamu wa kura. You're my number one, African beauty, my sunshine. You stand up and look at me, I'm so deep to be in the little love. You're my number one, African beauty, my sunshine. You stand up and look at me, I'm so deep to be in the little love. Kidege, yeah, koko kidege, kidege, yeah. Umenishika siwezi, yeah.